pakua nyimbo mpya kupitia smokumziki.com.
Pablo, ukigusa biti na shtuka, naona kama napa na mizuka, na kichwani shani ya chupa. Pablo, ukigusa biti na shtuka, naona kama napa na mizuka, na kichwani shani ya chupa.
Mr. L,
lazima inutiwe sababu nataka te. Hili noma noma limekuna kwenye mtima.
Sitaki nisha uliwe kwenda nyumbani mapema.
Kwanza mipe.
Vida vekian tena,
zungushan tena.
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 Yeah. 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 Piano iyo i, piano iyo a. Biti la LV, bana halina noga.
Piano iyo i, piano iyo a. Biti la LV, bana halina noga.
Ebu kwa kicheza muni, mwite yule aje akati. Ashule ndo ateteme, nzo wa mkono upande ushu. Twende vimacho, we ni baby macho. I see macho, tikisa vimacho. Twende vimacho, we ni baby macho. I see macho, tikisa.
Lazima inutiwe sababu nataka tena. Noma noma limekuna kwenye mtima.
Sitaki nisha uliwe kwenda nyumbani mapema.
Kwanza mipepe inajasho mwili mzima.
Aya sasa vida weki antena,
zungusha antena.
Vida weki antena,
zungusha antena.
Vida weki antena,
zungusha antena. Ukigusa biti na shtuka, naona kama napa na mizuka, na kichwani shani ya chupa.
Comic Slicer.